Yeah, Cypher man, kama K-Mzazi, big up sana. Omae kwenye beat kama kawaida man. Yeah, Kachia MG, Joe A, Dali B, Lapala man. Na usisau DJ mwenye hapa hivi DJ Flash, Cypher. Geek flows, neza dhani tuko free juu ya river. Bang those, ga polisi wamekuja na umeiva. Bado slang, wakakali kila line na deliver. Wanawengwa makali, ndani ya road ni madiva. Nimoshi kwenye air, kubatiza kuombea. Wanataka nyonga zigi, shika ashto wetembea. Wana wish situ zidi, kila siku kuzembea. Kama nyani juu ya miti, ya tuchoki kubembea. Vibes ziko off, vile tasha meenda. Wamestash tini ya pilo, babo zao sikupenda. Hakuna kuogopa, tumeshika kila jenda. Wameshinda wakikopa kila line kama slender. Slashing goes out in the hand kama donda. Hakuna kubishana, tuko hyper sana jomba. Cypher kama K utazipata hapa jomba. Usiki kila mic tumezikomba. Cypher.
Yo, Kalsham G representing number 8 hadi mitaa ya Mdenja, Kapsabet. Na salute walai, ambition is priceless. Naiblend na bidina kufanya kitu pro west. Vitu zote za McDonald's multi-process. Kukip vitu compact, bidina itafuta kwa compass. Ha, hebu hata congregation who motivate pastors. Na kuencourage vile wasipo jikaza plus. Kulaza mwili ya fata ime afood wa G-. Thanks to BD motive mzuka tadhani amza octopath. Jina yangu ni trademark, you aim a jack of all trades. Utanisikiza kwa airwaves na hata ma mixtape. Hard work ni kama food na eat kwa forceps. Na ndio nafura checki my bicep. Shoulder back red sun jubidi iko kwa the wishlist. Haha, Mungu do me a favor kwa hizi raps. All I do is what gives the lazy people havoc. Those idol medal I sound nasty, I provoke. Speaking out the soul like a deadly chalk. Yeah.
Hizi si za China, mistari zina panda kidesigner. Panda kwenye beat tukihaina. Squeezy major league, hisi mine. Oh my, tuko baseline. Tuba skiza punk, negope kama Dylan. Squeezy tuko pa, tunaguza hard skyline. Kama kawa mini heavyweight. Cheki niki levitate. Lines ziko top, niko high, niki meditate. Fly niki dedicate. Dali B, mini mzik, zaidi ya Jay-Z.
So representing Guru to Kitale, y'all. Don't forget the name, don't forget the art. Music is my work, I do this from the heart. That's why I call it art. If you don't like it, then kick me to the curb and do something better. Give your 2 cents, but remember my observation, my imagination. Believe me when I say I got what it takes. My vocals like paint, the beat like fabric. And my vocals addicted to the beat like an addict. That's why I take a truck, then I make a rap. When I flow, just like a river, then I'm under the beat. Just like a killer, I'm fresh to death. Yes, I'm fresh to depths. Like I die on a beat, then I resurrect. Back to life, back to life. Just because I like to write. Yes, sir.